Masimenge njalo kumzuzwana njengokuba sithoba inhloko zethu emthandazweni. Ngoke inhloko zethu zithotyiwe kwaye ndiyathemba nenhliziyo zethu zithotyiwe nazo. Ingaba bangapi apha ngokuhlanja baya kuthanda ukukhunjulwa emthandazweni kwinto ethile yesikhawu? Ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi Thixo ndiphe ngokuhlanje oko ndikuzungulayo. Nkosi ikusikelele. Bawethu wasezulwini njengokuba sisasondela kwitrone enkulu yobabalo ngokuthobeka. Ngokholo siyemka siyongena kwingaphesheya apho uThixo nengelosi nekherubhi nawo wonke umkhosi wasemazulwini uhlanganisene khona. Kuba wathi akunakubakho nongqatyana lo uwayemhlabeni uba wasezulwini engazi. Uya kubeka phi ke ukwazi kwakhe apha xa amakhulu abantu ethoba iintloko zawo ebiza kuwe ngenxa yezicelo ezikhethekileyo. Bawukhangela phantsi kwihlabathi eliswelweyo ngokuhlanje kuba singabantu abanentswelo. Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba ngenxa yokuba sihlanganisene apha sibonakalisa kuwe ukholo lwethu kuThixo ophilileyo lowo uphendulayo umthandazo. Siphumile kwihlabathi elingalukanga intliziyo neendlebe. Siphumile ukuze siphile ubomi wokuzahlula nokuze siphile saye siluvuma ukholo lwethu kuwe. Ngokuhlanje ke siphakamise izandla zethu ekuthini siswele. Thixo othandekayo uphendula izicelo zethu ngazinye. Kuze ke bawo sithandaze kuba usindwendwele ngokuhlanje elizwini. Ze apha ukuza kulungiswa, ukuza kuqonda, ukuze sibe nako ukwazi ukuba sinokuphila njani na kulo mhlasi kuwo. Yintoni esinokuyilindela, yintoni esinokuyenza? Kuba siyazi ukuba ukuza kwenkosi kusondele ngokwayo yonke imiqondo zabantu abaprofeti bayixela kwangaphambili. Sisondela kwixesha Nkosi apho ukuhlangulwa kupheleleyo kuya kunikezelwa kubantwana bakho. Thixo masithi sonke ngabanye sibe lapho bawo. Kwanga kunabakho namnye ophosakalayo. Sisizathu sethu sokuba lapha esonkosi. Siyakuthanda kwaye sizama ukulungiselela lo yure. Thetha nathi siyacela kwakhona ngokuhlwanje uphilise abagulayo. Onke abagulayo nababandezelekileyo abakwesi sakhiwo siyathandaza kwabo baphilise Nkosi. Nangakumbi abaneentswelo zasemoyeni. Sithandazela ukuba usindise wonke umphefumlo olahlekileyo. Zalisa lonke ikholwa ngomoya oyingcwele. Uze uhlaziye amandla negunya kubantwana bakho abakholwayo. Siphe ezi zinto bawo. Sicela ukuninzi ngenxa yokuba wasixelela ukuba sicele celani ngokukhulu. Celani izinto ezinkulu sibe ninzi ukuze uviyo lwethu lube nokwenziwa luzaliseke. Kwaye sicela ngegama likaYesu Kristu. Amen.
Be seated.
Ningahlala phansi. Ndilithabatha nje ngelungelo elibalulekileyo ngenene ngokuhlanje eli lokuba lapha kwakhona eqongeni kwesi sikolo siphakamileyo. Ndijongane nabo bantu balungileyo bahlanganiselene ukuva ivangeli. Ndicela inceba kaThixo ukuba indenze ukuze ndilixelele inyaniso kangangoko ndiyaziyo inyaniso. Usenako ukuvala umlomo womntu njengokuba wayenako ukuvala umlomo wengonyama. Kwaye ukuba ndingazama ukuthetha nantoni na echaseneyo nentando yakhe, umthandazo wam onyanisekileyo kukuba uvale umlomo wam ukuze ndingayithethi. Kuba ngenene ndifuna ukuba sezulwini oku kwam, kwaye andinakuba lapho kwaye ngaphandle koko ndiya kuba ndiyinkokeli yobuxoki, umntu owenze into ethile ngobuxoki. Ukuba ndenze oko kungenxa yokuba ndingawazi umahluko. Inkosi indisikelele. Ngoku kusasa ngomso ukuba ibe intando kaThixo, ndiza kuthetha la ngongomayo yomtshato noqhawulo-mtshato. Kwaye siyathemba ukuba niya kuza niphethe iintsiba zenu namaphepha. Asizikuthabatha xesha lide, kodwa ndingathanda nje. Yayinjongo yam yokubuyela apha kuqala leyo eIndiana endandinithembise yona. Kwaye ndiyakuzama kusasa ngomso. Ukuba ndiyifumananga kusasa ngomso kuya kuba ngomso ngokuhlwa. Kodwa ke ndiyakuzama kusasa ngomso ukuba inkosi ithandile ukuthetha ngalo ngongoma ngeendlela ezimbini zeengcinga. Kwangake uThixo angasinceda ukuze sazi ukuba yintoni na enyaniso. Ukwazi nje ukuba yintoni na enyaniso ukuze sibe nokuhamba enyanisweni nasekukhanyeni. Thina uyazi sasikade sinomzalwana omdala ontsundu. Wathi kum, wathi mzalwana uBhili, wathi andifuni ukuba nankathazo konke emlanjeni. Wathi ndifuna ukuba nalo itikiti lam ndiliphathe esandleni ukuze kuthi kwakukhala ikhwelo andifuni ukukhathazwa apho. Ndayicela inkosi kudala kakhulu ukuba kukho into engundonakele mandiyilungise khona ngoku. Wathi ngokuba kuya kuba mnyama kuvuthuze ngalo ntsasa, mzukwana inqanawa iya kuba isimka isiye kwelinye icala. Wathi andifuni ukukhathazwa ke, ndifuna ukuyilungiselela yonke loo nto ngoku. Yiloo nto ke esizele yona apha, ukuzama ukulungisa zonke izinto ezihluphayo uze sibe nokuhamba singene ngalo yure. Ngoku andizukuthetha nani thuba lide ngokuhlwa nje ngenxa yokuba sineenkonzo ezimbini ngomso, ukuze emva koko ndihambe ndimke ndiye kwenye indawo kwiinkonzo ezezinye. Kodwa ngoku encwadini yeDeuteronomy ndinqwenela ukufunda kusahluko se-16 imiqolo emithathu yokuqala yeDeuteronomy isahluko se-16 eyokuqala ukuya kweyesithathu. Yigcineni inyanga engu-Abhibhi wenze iPasika. Wakukhupha kuYehova uThixo wakho ngokuba wakukhupha ngenyanga yesine engu-Abhibhi uYehova uThixo wakho eYiputa ebusuku.
Thou shalt therefore sacrifice.
Uze ubingelele iPasika kuYehova uThixo wakho impahla emfutshane nenkomo.
In the place which the Lord has chosen to place.
Kuloo ndawo uYehova yakuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe.
Now, my subject is.
Ngoku ingongoma yam ngokuhlwa nje ithi indawo enyulweyo kaThixo yokunqula.
If you notice.
Ukuba uyaqaphela inyanga u-ABHIBHI apho ithetha uApril. Inyanga kaApril yiyo abakhutshwa ngayo. Ngoku ke into engumangaliso yile yokuba thina ngokuhlwa nje njengabanquli bakaThixo kulo mhla siphila kuwo, kwaye sifumanisa ukuba zininzi iimbono ezahlukileyo zabantu. Kwaye okoko nje kusekho iimbono ezahlukileyo ngezinto, kunyanzelekile kubekho imibuzo eyahlukeneyo. Kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo enye inyaniso kumbuzo ngamnye obuzwayo. Ukuba ndiza kubuza umbuzo yintoni le kulungile, bangathi yidesika. Yeyokwenzani, yabona? Ngoku apho omnye umntu usenokuthi asiyo idesika, liplanga. Kulungile, ililo iplanga kodwa yidesika. Uyabona, kufanele ukuba kubekho impendulo eyinene kuloo nto. Kwaye ukuba ndingabuza umbuzo nangantoni na, kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo eyinyaniso. Isenokuba into esondeleyo kuyo, kodwa kufanele ibekho inyaniso impendulo engqalileyo kumbuzo ngamnye. Ngoko ke wonke umbuzo ovelayo ebomini bethu kufanele ukuba kubekho impendulo eyinene echanekileyo. Kwaye ngoku namhlanje siyeva siva besithi abaninzi babantu bethu ehlabathini namhlanje, njengokuba ndingumntu ohamba eseka amabandla, ndikhe ndathabatha ihambo ezininzi zokuwela ulwandle nokujikeleza ehlabathini, ndiye ndahlangana neendidi ezahlukeneyo zenkolo ezinjengoBuddha nobuMohammed namaSikhs namaJain nezininzi ezizezinye zenkolo zehlabathi. Ukuze apha kule Melika yethu nakwamanye amazwe asemzini sihlangane na wonke amabandla ethu ahlukeneyo, anjengamabandla ethu obuhlelo, ukuqalela kubuKatolika baseRoma bakudala kuya kubuGrike njalo njalo, nezithethe ezahlukeneyo. Konke ke ukuhla ukungena kwizonke izigaba zobuhlelo ezingamakhulu alithobane ento zamahlelo ahlukeneyo kwiProtestanti. Ngoku ngamnye kubo kuba awunokuzibona iimbono zabo kwaye andinakubagxeka. Ngamnye kubo ubanga ukuba uyinyaniso, banenyaniso, kwaye abantu abangabe zonkonzo bamelwe kukuyikholelwa loo nto. Ngokuba babeke emngciphekweni, babeke indawo azimisele ukufika kuyo, indawo azimisele ukufika kuyo ngona phakade phezu kwemfundiso yelo bandla. Kwaye ke bahlukene kakhulu omnye komnye, ide loo nto iyokwenza amakhulu alithoba anento emibuzo eyahlukeneyo. Ngoko ke xa kukho imibuzo engamakhulu alithoba anento, kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo ibe nye echanekileyo. Kwaye ndingathanda ukuba thina ngokuhlwa nje njengokuba sizama ukuya ezulwini ukuya kuhlangana nenkosi yethu uYesu lowo simthanda sonke, ndingathanda ukuphengulula ezibhalweni ukuze ndibe nokuyifumana. Ngoku ukuba ungumbuzo weBhayibhile, ngoko ke kufanele ukuba ube nempendulo yeBhayibhile. Akufanelanga ukuba ibe nokuphuma kwiqela labantu, ibe nokuphuma nakubuphi na ubudlelane, mhlawumbi iphume kumhlohli othile okanye iphume kwihlelo elithile. Ifanele ukuba ivele ngqo esibhalweni apho ikhoyo indawo kaThixo yokunqula. Kwaye ngokuqinisekileyo njengokuba enguThixo, ikho indawo yokuhlangana kwindawo ethile apho ahlangana nathi khona. Ngoku sifumanisa ukuba apha ukuba apha kwiDeuteronomy ekuqalekeni uMoses ucaphula isibhalo, izinto abaxelelayo ukuba wayebakhuphe ngengalo enkulu enamandla bephuma eYiputa waze ke wabamilisela okokuqala. Babebizwa ngokuba ngabantu bakaThixo bade baphuma eYiputa baza ke babizwa ngokuba libandla likaThixo ngenxa yokuba ibandla kukuhlangana okanye ngeliphandle ibandla lithetha ababiziweyo bakhutshwa abo babiziweyo bakhutshwa kwaye ke babephuma iyiphutha khona ukuze babe libandla ngoku uThixo wabaxelela xa be phambi kokuba bamilisele itempile nokuba yintoni apha beyenza ndiya kuyinyula indawo yokunqulwa kwam kwaye ndiya kulibeka kuyo igama lam yiloo ndawo kuphela ke uThixo yakuhlangana kuyo naye nabani na yayiyindawo enyulwe nguye wayinyula indawo yakhe kwaye apho wayinyula khona indawo yakhe walibeka khona igama lakhe umqolo wesibini apha usixelela oku wayeza kulibeka igama lakhe endaweni athe wayinyulela abantu ukuba bamnqule kuyo ngoku inyeke into sifuna ukufumanisa ukuba iphina loo ndawo xa kukho iimbono ezingamakhulu alithoba anento ezahlukeneyo xa ke siziyeka zonke iinkolo zabahedeni sithetha njengenkolo yobukristu nto leyo ndinovelwano ngabahedeni kungenjalo bendike nako nokuya phesheya phaya ndithethe nabo kodwa ke abakho nyanisweni ubukristu kuphela kwenkolo eyinyaniso ubukristu ndiyithetha loo nto hayi ngenxa nje yokuba ndingumkristu kungenxa yokuba ndiyakholwa ukuba iyinyaniso kuphela kwenkolo eyiyo ndakhe ndaya engcwabeni apho kho ihashe elimhlophe litshintshwa qho ngeeyure ezine apho umohammed umpriste omkhulu nenkokeli eyayisemva kokristu kanye ekwakubangwa yinto yokuba ingumprofeti kwaye andithandabuzi ukuba wayenguye kanye emva kwabazalwana bakwamakhabi kodwa ke bakuba wafa ebanga ukuba uya kuvuka kwakhona kwaye uya kuleyisa ihlabathi liphela ngoku malunga njalo ngeeyure ezine batshintsha abalindi kwaye bagcina ihashe elimhlophe engcwabeni lakhe oko benza njalo iminyaka engama-2 bemlindele ukuba uya kuvuka kwakhona aleyise ihlabathi kodwa uyabona ube nobhuda ke ubhuda waphila kumakhulu eminyaka malunga nama-23 amakhulu eminyaka eyadlulayo isithixo sejapan ngoko ke wayesisazi nzulu into ethile efana noconfucius nabanjalo kodwa bonke abo kuba abaseki nezinto ezinjalo bonke ngabanye bafa nenzululwazi yabo baza bangcwatywa engcwabeni kodwa ubukristu bona basekwa nguyesu kristu kukho ingcwaba elingenanto nguye kuphela indoda yakhe yema emhlabeni yaphila yaze yathi ndinegunya lokubeka phantsi ubomi bam ndize ndibuvuse kwakhona kwaye wakwenza oko kwaye uyaphila namhlanje siyazi ke uba uyaphila ngoba unathi kwaye eziqondakalisa ngemiqondiso ephathekayo nezimanga awayethembise ukuba uya kuyenza ukubonakalisa oko ngokokude intsika yomlilo eyakhokela abantwana bakaisrayeli benqumla intlango ikunye nathi namhlanje yade yathatyathwa umfanekiso wayo esenza imiqondiso nezimanga awazithembisayo ukuzenza kulo mhla sibona nje ukuba onke amazwi awathembisayo ayabonakaliswa kulo mhla ngoko ke oko kushiyekileyo kwehlabathi labahedeni akuyonto bubukristu bodwa ngoku njengokuba kukho amakhulu alithoba anento emibuzo yokuba uthixo kuhlangana naye phi na uhlangana naye namawisile okanye uhlangana namabhaptizi nokuthi uhlangana noku nokuya nokunye ngoku kukho umbuzo apho ngoko ke wonke umntu umele ukulufuna olwakhe usindiso ngokoyika nokungcangcazela kodwa ngokuhlwanje ndifuna ukuzama ukufumana ndiqondise esibhalweni ukuba iphina indawo echanekileyo apho uthixo kuhlanganwa naye khona kunqulwe ngabantu bakhe kwaye ukuba iyo leyo yiyo kuphela indawo eyakuze yahlangane nomntu kuyo ngoku le ngongoma siyithabathe kwideuteronomi ligama lesigrike elithetha iintsingiselo ezimbini okanye lithetha imithetho emibini igama lesigrike udeuteronomi lithetha imithetho emibini eyahlukeneyo yiloo nto kanye ke uthixo anayo imithetho emibini eyahlukeneyo omnye wawo ke ngumthetho wokufa omnye ke kuwo ngumthetho wobomi uthixo unemithetho emibini ukumlandela nokumkhonza nokumnqula bubomi ukwala oko ke kukufa mibini imithetho ekuthixo ngoku omnye waloo mithetho wenziwa waqondwa kwihlabathi kwintaba yesinayi uthixo wawunikezela umthetho kumosisi noisrayeli hayi ngokuba umthetho unokubanceda kodwa umthetho wawubakhomba kuphela ukuba babengaboni bade kwalelo xesha bengazi ukuba siyintoni na isono bade ke banomthetho akunakuze kubekho umthetho ngaphandle kokuba kubekho isohlwayo umthetho awungomthetho ngaphandle kwesohlwayo ngoko ke ukuwaphula umthetho sisono kwaye umvuzo wesono kukufa ngoko ke ade abe uthixo wabenzela umthetho kwakungekho kugqitha kubalelwayo kubo ukuba ukho mthetho apha uthi awufanelekanga ukuqhuba ngama-20 ngeyure ngoko ungaqhuba ngaphezu kwama-20 emayile ngeyure kodwa xa kukho umthetho othi awunakwenza oko ngoko ke kukho umthetho kwaye kukho isohlwayo emva kwawo
death was the law.
Ngoku ukufa umthetho wokufa yayimiyalelo eyanikelwa kwintaba yeSinayi owamxelelayo umntu ukuba ungumoni. Kwaye ekwaphuleni umthetho kaThixo wafa, kodwa ke kwakungekho lusindiso emthethweni. Wawulipolisa nje kuphela elalinokuvalela ejele, kwakungena ndlela kunokukhupha ngayo. Kodwa ke wabuye wanikezela ngomnye umthetho, ngoko ke kwakukwintaba yeCalvary, apho isono sathi savalelwa kuYesu Kristu. Kulapho ke sathi isohlwayo sahlawulwa khona. Ungenga ngaphandle komthetho, koko kungobabalo kusindiswa kwenu, ngobabalo lukaThixo, ngokonyulwa ngaphambili lukaThixo, ukwazi kwangaphambili kokuba ubuntu bakho buya kuba yini na. Ngoku siyayibona le mithetho mibini, Deuteronomy ithetha ngemithetho mibini. Kwakukho imithetho mibini, omnye yayingumthetho wokufa, omnye ke ingumthetho wobomi. Kwakhona ke kwakukho iminqophiso mibini eyanikwa abantu, siza kuthetha ngayo kusasa. Omnye wayo wanikelwa kuAdam phantsi kwemiqathango, ukuba uthe wenza oku wangakwenzi okuya. Kodwa ke lo mthetho waphulwa, uAdam noEva bawaphula lowo emyezweni waseEdini. Waza uThixo ke wenza umnqophiso wesibini, lowo ke wawunikela kuAbraham. Lo mthetho ke wawungena miqathango, ayisikoko akwenzayo okanye uza kukwenza. Yena wathi sele ndikwenzile. Lubabalo ke olo ngumthetho wobomi. UThixo oko wakwenzela uAbraham nembewu yakhe emva kwakhe. Yiyo yonke leyo imbewu kaAbraham. Njengokuba iBhayibhile yathi uIsrayeli ephela uya kusindiswa, kodwa oko akuthethi amaJuda. Njengokuba uPawulos wathi lo Israyeli ungaphakathi okanye uIsrayeli ngaphandle. Ngaphandle njengoba besithetha ngako ngobunye busuku yayingabantwana bakaIsake ngokuzalwa. Kodwa umthetho kaThixo ungoKristu, yena lowo ke waye imbewu yobukumkani bukaAbraham ukuze ngobabalo uIsrayeli asindiswe. Ukuthi konke okukuKristu kusindisiwe, konke umnqophiso wesibini kaThixo. Kodwa ke zonke ezi zinto zazisithunzisa ngaphambili sikaKristu. Ngoku qaphela kumqolo wesibini, umqolo wesibini apho kwiDeuteronomy isahluko esi-16. Nqulani kwindawo endiyinyulileyo. Ngoku kufanele ukuba ninqule uThixo, wathi kwindawo endiyinyulileyo. Hayi into enyulwe ngumntu othile, kodwa leyo ndiyinyulileyo. Ngoku ukuba uThixo wanyula indawo, kusifanele ngoko ukuba sifumanise ukuba yintoni naleyo ayithethileyo ngayo, nokuba iphina loo ndawo. Ndifuna ukuyifumana ngokuba ngenene ndifuna ukumnqula. Sonke silapha ngokuhlanje ukuze simkhonze. Sihleli apha ngokuhlanje singamawisi lamabhaptiza, amakatolika, amangqina kaYehova, abenzululwazi yobuKristu nabo bonke. Kodwa sinento esiyizingelayo, sifuna ukwazi inyaniso. IBhayibhile yathi naye niyakuyazi inyaniso, kwaye inyaniso iya kunikhulula. Umntu othile awunakuyazi into oyenzayo, awazi ukuba mawuyenze njani na, ude ube uyazi ukuba ungayenza njani na. Awunakuyazi ukuba yintoni na omawuyenze, ude ube uyazi ukuba ungayenza kanjani na. Xhebe, ufanele ukuba uyazi into oyenzayo nendlela omawuyenze ngayo. Oku ke kusibonisa ukuba uThixo unendawo yokuhlanganwa kuyo naye ngabanquli bakhe. Kwindawo ethile, loo ndawo ke iyo kuphela uThixo ahlangana kuyo nabakhonzi bakhe. Ngoku kananjalo indawo ayinyulileyo eyinyulela abakhonzi bakhe wabanga ukuba uya kulibeka kuyo igama lakhe. Ngoku masiphengulule ke sifumanise kuso sonke isibhalo ukuba iphina le ndawo. Ngokuqinisekileyo ukuba uThixo wathi uya kulibeka igama lakhe kule ndawo apho anyulele ukuhlangana nabantu bakhe akhonze nabo okanye bamkhonze. Gxebe, okwindawo ethile eBhayibhileni, kuba yayiyindawo yazo zonke izigaba. Kwaye uThixo omkhulu ongaguquguqukiyo akangeke aguquke, umntu angaguquka. Kodwa unokubeka ubomi bakho kuyona ntona uThixo wakhe wayithetha nangaliphina ixesha, ngokuba iyinyaniso, iyinyaniso. Ngokuba kuphela kwento endinokuba nethemba kuyo yiBhayibhile. Ngokuba ilizwi lomntu liyakusilela, kodwa uThixo wongamile. Kulo nyaka ndimele ukukwazi ngaphezulu kokuba ndandisazi kunyaka ophelileyo, nawe ngokunjalo. Kumhla ngamnye sinesiphelo, ngoko ke siyasifumana ulwazi. Kodwa uThixo akanasiphelo, yena akanasiphelo. Njengokuba engenasiphelo ke akangeke aye efumana ulwazi. Ugqibelele indawo yokuqala. Gqibo ngasinye sinyanzelekile ukuba sibe sesisiso. Kwaye indlela wakhe wenza ngayo uThixo ngexesha elithile umele ukuba yenze kwangaloo ndlela ngonaphakade. Kungenjalo wayenze ngemposiso ngokuya wayenze ngexesha lokuqala. Ukuba umntu wakhe weza kuThixo ezokufuna usindiso phezu kwesiseko awathi wamamkela phezu kwazo, kufanele ukuba amamkele phezu kwesiseko, kweso siseko sinye ngalo lonke ixesha. Njalo loo nto. Uba umntu wakhe weza uThixo esizela impiliso engcwele waze uThixo mamkela phezu kwesiseko esithile akusiza umntu olwani layo ufanele ukuba amamkele ngendlela enye kungenjalo wenze imposiso xa besamkela laa mntu wokuqala uThixo wenza isiseko apho aya kuhlangana khona nomntu wenza isiseko into aya kuyenza nendlela aya kuyenza ngayo oko ke kwakungegazi lemvana elalinikelwayo emyezweni wase-Edeni uThixo akazange nangexesha elinye akhe asiguqule wagqiba uba uyamsindisa njani na umntu sizamile namhlanje ukufundisa umntu ukuba angene kuloo nto sizamile ukubanika imfundo sizamile ukubahlohla sizamile ukubenza amahlelo sazama ukuzenza zonke ezinye izinto ezi ukuzama ukubangenisa sibashukumisa sibabhaptiza sibangenisa nayo yonke enye indlela ekhoyo sibangenisa ngencwadi kodwa nangoko kusasoloko into enye uThixo uhlangana nomntu phantsi kwegazi eliphalaziweyo lemvana yayiligazi indlela kathixo ekuqalekeni laye ke yindlela kathixo ngokuhlwanje kufanele ukuba nenze ukuzohlwaya ngesono nazo zonke izinto kodwa usindiso luza kuphela ngegazi ligazi kuphela indlela uthixo awanyula ukusindisa umntu ngayo kwaye ke akanakuyitshintsha uyobhi waba nento enye wayesazi ukuba wayelilungisa ngoba wayenikele ngedini uthixo awayelibiza kuye ngoku masiphengulule ngoku ukuze sibone ukuba ibintoni nale ndawo alibeke kuyo igama lakhe siza kufumanisa ukuba ulibeke phina igama lakhe ngoko ukuba sifumanisile ukuba lingubani na igama likathixo nokuba walibeka phina ngoko ke simele kukuba siyifumene ndawo yokunqula nje ukuba sikufumanise oko zonke ezi zinto kakade zazisisithunzi sezinto ezizayo wonke umthetho wasisithunzi sezinto ezizayo kanye njengokuba inyanga isisithunzi selanga yiyo esebenzayo xa lingekho ilanga kanye njengokuba ibandla kufanele ukuba lisebenze xa engekho unyana son kathixo ayengekho unyana esona sikhanyiso singeneno ibandla amakholwa akhonza uthixo anike ukukhanya xa engekho unyana kodwa laphuma ilanga ubisayibona inyanga kwakhona ngokuba iye kutshona akusaswelekanga nganto ukukhanya kwayo kwakhona ngokuba okwayo kukhanya ikufumana mva kuphuma elangeni ngoku njengomyeni nenkosikazi ilanga nenyanga zinjalo libandla nokristu ngoku sifumanisa ukuba zonke ezi zinto zazisisithunzi sikakristu dini ngalinye isidlo nayo yonke into ekwitestamente endala yayisisithunzi sikakristu kanye njengokuba isithunzi sibetha apha emgangathweni ngoku naku apho siza kufumana khona indawo eyiyo yokunqula ukuba sibuyele emva kwitestamente endala apho yayinikezelwe khona sibone ukuba zaziyintoni na ezi zinto ngoku xa isithunzi sisithi gqi apha phantsi unganako ukubona ukuba yindoda umfazi okanye silwanyanana okanye nokuba yintoni na esisesayo ngokuba ibeka isithunzi sayo phezu komgangatho ukuze ke njengokuba eso sithunzi sisiya sisiba sifutshane isithunzi eso ke siyinto esisithunzi kwaye ke akunakubakho sithunzi lungekho uqobo lwento ngoko ke lusakube uqobo lusondele kwisithunzi isithunzi eso siyaginywa singene kuqobo olo isithunzi kunye noqobo lwento ziyahlangana yiloo nto ke yenza uqobo lwento ukuba ke zonke ezinto ezindala ibhayibhile yathi kwitestamente endala zazisisithunzi eziza kuza ukuze ngoko ke ukristu wayesisithunzi sezinto eziza kuza ngoko ke sinokubona ngetestamente endala imizekeliso apho wanyula ukulibeka khona igama lakhe ngokuba kuphi ngoku ngoku nje ngokuba isithunzi sisithi gqi emgangathweni ndithe siyinto esisithunzi singumzekelo ngoko ke thina banquli nathi sinokuzibona izithunzi zetestamente endala zisiya zinyamalala ungena kuqobo lwento entsha ngoku zonke izidlo imihla engcwele wonke umnquba zonke inkuni nayo yonke into esemnqubeni yonke into yayizekelisa ukristu yonke iminikelo yonke imithetho yonke into yayisekuzekeliseni ukristu sikhe sangena kuyo amaxesha ngamaxesha apha kulo mnquba ngoko ke xa siyayibona ngezi zinto yonke imfundiso ibandla nehlelo lishiyekele ngemva kakhulu alikho nokubakho elugatsweni wonke umgaqo yonke inkonzo lonke ihlelo lishiywe phandle ngokupheleleyo akukho ndawo yabo konke akukho nto izekelisiweyo kwitestamente endala okanye naphina ebhayibhileni yokuba ibandla lanyanzela ubunye nenqaba yasebhabheli nantso kuphela into ezekelisa ubunye ngokuba babusenziwa nguNimrod indoda ekhohlakeleyo eyaphuma yahamba inyanzela onke amanye amazwe amancinci ukuba angene endaweni inye nakule nqaba yinde inkulu yayilunqulo lokukhonza kakade kodwa lalingasekelwanga ngokwelizwi likathixo ngoko ke naku apho lufumana lizekeliswa khona unqulo lwakho lobuhlelo kwinqaba yasebhabheli kwitestamente endala nkolo leyo ngokuqinisekileyo yayilunqulo kodwa ingeyonkolo yalizwi likathixo uthixo akanyulanga kulibeka igama lakhe nakuliphina ihlelo ndifuna isibhalo soko ukuba kunjalo
I know they claim he has.
Yazi kubaba banga kuba wenza njalo kodwa akakhange.
He cannot put his name in any place because he said he put his name in one way.
Each one of our denominations won't say it's there in one
place, but it's not
true. But where did he put his name in one way? Now, as an
example,
he was a man who 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 was a man.
He's called
wabizwa ngokuba wabizwa ngokuba nguyise nto leyo isisihloko. Waze wabizwa ngokuba ngunyana nto leyo isisihloko. Waze wabizwa ngokuba ngumoya oyingcwele nto leyo isisihloko. Ubizwa ngokuba ngumfiye waseSharon nto leyo isisihloko. Inyiba yasesihlanjeni isihloko. Ikhwezi lokusa uJehova Jireh uJehova Rapha. Amagama asixhenxa adibeneyo kuhlangula kodwa wonke ayezizihloko. Akukho nalinye kuwo elaliligama. Kodwa ke unalo igama. Wathi akuhlangana noMoses wayengekabi nalo igama ngoko. Waze wamxela uMoses ukuba ndinguye, ndinguye. Waye sithe sakubona uYesu emhlabeni ethetha kumaHebhere isahluko sesithandathu. Uxolo uYohane ongcwele isahluko sesithandathu wathi ndinguloo, ndinguye. Bathi bona ngoba ungumntu nje ongekabi ngaphezu kwamashumi amahlanu eminyaka ubudala uze uthi wena wambona uAbrahamu. Wathi engekabikho uAbrahamu ndikho. Ibeke undinguye yayingulowo wayekwityholo elalisitsha, intsika yomlilo leyo yayikwityholo elalisitsha kudala kwimihla kaMoses. Undinguye endinguye. Ngoko ke sifumanisa ukuba uYesu watsho naye ndize egameni likabawo wam naze anandamkela. Ngoko ke igama likayise linokuba nguYesu ke injalo loo nto. Igama likayise nguYesu kuba uYesu watsho ndilithwele igama likabawo wam. Ndize egameni likabawo wam naza anandamkela. Ngoko ke igama lakhe lalinguYesu. NoGabriel wambiza ngokuba nguYesu. Abaprofeti bambiza ngokuba nguYesu. Ngokupheleleyo wayenguYesu. Kwangaphambi kokuzalwa kwakhe. Nabaprofeti abangcwele balibiza igama lakhe ngokuba nguEmmanuel. Nto leyo ithetha ukuba uThixo unathi. Ngoko uThixo abonakalaliswa esenyameni ukuze asuse isono sehlabathi. Ukuze ekwenzeni njalo wanikwa igama elinguYesu. Ngoko ke uYesu ulilo igama.
And the name was placed.
Kama ke labekwa emntwini.
Not a church. Amen. Not a denomination.
Hayi ebandleni. Hayi ehlelweni. Hayi kumgaqo. Koko emntwini.
He chose to place.
Wanyula ukulibeka igama lakhe kuYesu Kristu.
Now we find out that then he becomes.
Ngoku sifumanisa ukuba uba yiloo ndawo yokunqula uThixo. Apho umkhonza khona. Kwangaphambili kokuba abe uzelwe nokuzalwa. Igama lakhe lalibizwa ngokuba nguYesu. Lalubaluleke kangako. Laze lanikwa unina wakhe ingelosi uGabriel. Ukuba igama lakhe liyakuba nguYesu. Inyana kaThixo into ayeyiyo. Nalo ke sinalo ngoko. Lilo eli kuphela. Lilo. Lelakhe yedwa. Indawo enyulweyo kaThixo yokunqula. Indawo kaThixo enyulweyo. UThixo wanyula ukuhlangana nomntu. Kungekho bandleni. Kungekho hlelweni, kungekho kumgaqo, koko kukuKristu. Nantso kuphela indawo uThixo yokuhlangana kuyona umntu ukuze anqule uThixo kukuKristu. Yiloo ndawo kuphela. Akunamsebenzi noba ngumwisile, umbhaptizi, umkatolika, umprotestanti, nantoni na oyiyo. Khonza ngokuchanekileyo kuyo uThixo, leyo ke kukuKristu.
Romans 8:1 said there is therefore now no
condemnation. Ngoko ke ngoku akho kugwetywa kwaba kuKristu Yesu abangahambi ngokwenyama koko abahamba ngokomoya.
That's the gospel.
Ivangeli ke leyo.
We can differ.
Singahlukahlukana ngemigaqo, singahlukahlukana ngokwengcinga ezenziwe ngabantu. Ungaya kwinkonzo yamawisile kuyanyanzeleka ukuba ube ngumwisile kumabhaptizi, umbhaptizi, kumakatolika, umkatolika. Kodwa ukuba nje ukhe wabhaptizwa kuKristu waze waba lilungu lomzimba wakhe akukho zahlukwano. Idonga eliphakathi lokwahlukana lidiliziwe liwe phantsi kwaye ukhululekile ngokuba kuKristu Yesu. Kwaye umnqula uThixo ngomoya nangenyaniso xa ukuKristu Yesu. Licebo likaThixo alenzele wena ukuze umkhonze ukuKristu Yesu.
No church
ngoku akukho bandla labuhlelo linokukubanga oku akukomntu nako ukubanga oko ungaba nakho njani ukwenza amabango anjalo ukwenza into lolo hlobo kungaba ngumoya womchasi kristu ungaba kuususa kukristu ukususa kuye awunako ukuyenza loo nto ukristu kuphela kwendawo uthixo ahlangana kuyona abakhonzi bathi namhlanje ndibe nabantu abandixelela enye indoda yakhe yanditsala umnxeba ongekudala kakhulu ebumont etexas yathi mnumzana ubranham ukuba igama lakho alikho kwincwadi yethu yebandla awunakho ukuya ezulwini ungayicinga phi into enjalo ungaze uyikholelwe into enjalo acinga ukuba ufanele ukuba ube ungenkonzo ethile kungenjalo awunakho ukuya ezulwini yimposiso leyo ukukholelwa loo nto kubuchasi kristu iza kuthi ukuba ukholelwa kumoya ololo hlobo ulahlekile umqondiso onguwo ukuba ulahlekile loo ngokuba kukususa kwinto awayenzayo uthixo thixo akazange alibeke nakuyiphina inkonzo igama lakhe walibeka kunyana wakhe ukristu yesu ngethuba yena nonyana wakhe bathi baba banye nantso indawo eyinene yokunqula akukho seko sesinye sibekwe akukho lwalwa lulumbi imiphezu kokristu ulwalwa oluqinileyo wonke omnye umhlaba uyintlabathi ezikayo amahlelo ayakuhlekeka awe izizwe ziyakudlula kodwa yena uyakuhlala ngonaphakade akukho ndawo yimbi apho umntu anokufumana nakhona ukukhonza uthixo ukuze uthixo aphendulane naye akukho ndawo yimbi ngukristu yesu kuphela nantso kuphela indawo indawo yokuphela kwayo uthixo ayakulibeka kuyo igama lakhe likuphela kwendawo ahlangana kuyo nomntu ukuze akhonze ulahlekile kuba ukholwa nayiphina enye into qaphela zonke ezo zidlo zisixhenxe zamajuda zaziqhutyelwa kwindawo enye babengaqhubi esinye isidlo apho besiqhubela amawisile nesinye senzelo phaya isesamabhaptisi esinye sibe ngapha isesamapresbitari esinye sibe ngapha ngasemva isesamakatolika esinye ke ibe semaprotestanti zonke ezo zidlo zisixhenxe zazisenzelwa kwindawo enye oko kungumzekelo womhle apha sisandula ukuphuma kwizigaba ezixhenxe zebandla ezaza kubonisa ukuba uthixo ugcine zonke ezo zigaba zisixhenxe zebandla elizwini kuba sigaba ngasinye sebandla savelisa inxenye yelizwi kwaye kwathi njalo ukuba elivelisa akubona ukukhanya kanye njengoba abantu baqalayo ukufumana ukubhaptiza egameni likayesu benza ntoni ke basuka benza ihlelo ngaloo nto yaze yafa kanye kuloo ndawo waze uthixo ahambela phambili engena komnye umntu akanakuze ahlale komnye waloo migaqo nemfundiso akananto uyakwenza nawo konke akukho nto igqwethiweyo kuthixo ilizwi likathixo lingcwele alingxengwanga ukristu indawo esesizikithini yokukhonza uthixo unguthixo zonke ezo zidlo zisixhenxe kufanele ukuba zenzelwe kule ndawo inye wawungena kuzigcina isidlo nakweyiphina enye indawo koko kwezo ndawo zixhenxe indawo izidlo ezisixhenxe zonyaka kufanele ukuba zigcinwe kwindawo enye ngoko ke isigaba ezisixhenxe zebandla kwakufanele ukuba zivele kwindawo enye ngokupheleleyo loo ndawo ke yayingukristu ethetha kuzo zonke izigaba ezisixhenxe zebandla ichanekile kanye loo nto umzekelo wezigaba ezisixhenxe zebandla ngoku ke basuka benza amahlelo ngaloo nto ngoku masike sikhangele omnye umzekelo ngoku sisajonga apha loo ke ngumzekelo wepasika eyayisisithunzi sikayesu siyaliqaphela apha idini legazi ngokufa idini legazi yayindawo eyayisisithunzi sangaphambili sikakristu ingaba linokopha ihlelo ungacinga ngento yokuba inkonzo ingopha ukopha kobuhlelo ngokuqinisekileyo akunjalo wathabatha igazi ukopha ukuphuma ebomini kwaye ubomi apha uyesu uvela njengemvana imvana yayingumzekelo kakristu yaba sisithunzi sangaphambili sikakristu ngokuba wayeyimvana kathixo wathi uyohane wayazisa ethwala isiso esono sehlabathi sifumanisa ukuba uyesu ekuveleni kwakhe kwi-exodus sahluko seshumi lesibini aphela yayikuphela kwendawo leyo ukufa ekwakungena kubetha kuyo kwathi xa kulungiselwa ukulihlitha ilizwe ukufa kwafanela kubekho indawo ethile konke ababengaphandle kwale ndawo bafa indawo enye kuphela ngoku kwakungathethi ukuthi yayiyindlu enye kodwa ke kwakukho indawo enye kwakulapho iqhwane lalixhelwe khona apho lalikhona igazi leqhwane ingelosi yokufa yayingena kubetha ngokuba yayiloo ndawo inye uthixo walibeka khona igama lakhe kwaye elo qhwane labizwa kwaphaya emva ekuqalekeni imvana qaphela yayikukuphela kwendawo esasingena kubetha kuyo kwaye ke ngoku isekwayinto enye namhlanje
There's only one place that spiritual death cannot strike.
Inye kuphela indawo apho ukufa komoya kungena kubetha khona. Lilizwi. Ukufa akunakulintlitha ilizwi ngokuba lilizwi eliphilileyo likaThixo. Kodwa ke wakufaka umgaqo kulo ilizwi liyazikhupha apho. Liyakuza kuhlula njengamanzi emafutheni. Awunako ukulihlanganisa noko. Konke uyabona kwafika umgaqo ehlelweni bonke bayakusuka balandela umgaqo lize ilizwe lifike liphume lihambe nomnye umuntu liye lizandisa ngongaphezulu lihamba ukusuka kugwebelo ungcwaliso ubhaptizo lukamoya ongcwele ukuze linyuke liye kuphuma kukhozo uyayibona indlela uthixo ayinyatheleyo ukuzisa igama lakhe lonke ixesha ukuhla ngaloo ndlela yinye ngokuba ulilizwi qaphela alinako ukufa ilizwi lobomi alinako ukufa qaphela indlela eligqibelelwe ngayo ngoku ingelosi yokufa yayingalelwanga ukuba ibethe abantu abakhulu abalumkileyo baseyiputa yayingazange yalelwe ukubethwa loo mihlaba yabo ingcwele izakhiwo zawo ezikulu oofaro bawo kungenjalo nabapriste belo lizwe ingelosi ayizange yalelwe ukubabetha yayinokubetha nasiphi na isakhiwo nayiphi na indawo nabani na kodwa yayingenakubetha apho lalikhona ixhwana ukufa kunokubetha apho ikhoyo le ndawo ibonelelwe nguthixo leyo ke ikwimvana aphela kwakungekho noku yayingalelwanga nokubetha usirayeli kungenjalo abapriste bakhe bamahebhere namawabo naliphina bawomahlelo konke makube kwindawo enyulweyo kathixo kwindawo ebonelelweyo kungenjalo ukufa kuyabetha bandla nokuba niphina nokuba ningabantoni na akwenzi mahluko oko kodwa inye into ekufanele ukuba uyazi kunyanzelekile ukuba ube kuKristu kungenjalo ufile awunako ukuphila ngaphandle kwakhe inkonzo yakho isenokuba ilungile njengesakhiwo ubudlelwane bakho busenokuba bulungile njengomntu kodwa wokwala umzimba igazi ilizwi likaYesu Kristu ufile kanye ngaloo mzuzu ukwenze ngawo oko indawo enyulweyo kathixo yokunqula nako apho likhoyo igama lakhe ngokuchanekileyo nako apho anyule ukulibeka khona igama lakhe hayi ebandleni koko kunyana uYesu Kristu qaphela ukhuseleko luxhomekeke kuphela kwindawo enyulweyo nguye kwimvana yakhe nasegameni lemvana qaphela yayilixhwana eliliduna iduna hayi elilithokazi hayi ibandla ithokazi kodwa igama lakhe hayi igama lalo apho wayeza kuhlangana khona nabantu kwakungekho egameni lalo koko egameni lakhe yena imvana ngoku sithi ibandla ibandla elinamandla elikhulu lilo elenza oku laza lenza okuya lamelana neenkqwithelo siye senyukela ngokwenani sibakhulu ngamanani silibandla elinamandla liyinto enkulu kodwa uthixo akazange athethe nto ngalo wathi nguye yena uyindawo yokuhlangana imvana hayi ibandla hayi igama lalo koko igama lakhe akazange alibeke ndawo konke igama lalo wabeka igama lakhe kuye kungoko kunyanzelekileyo ukuba konke sikwenzayo nokuba ngelizwi okanye isenzo kufanele sikwenze konke egameni likayesu kristu ukuba siyathandaza kufanele sithandaze egameni likayesu ukuba sicela izibongozo simele ukuzicela egameni likayesu ukuba sihamba sihamba egameni likayesu ukuba siyathetha sithetha egameni likayesu ukuba siyabhaptiza kufanele ukuba sibhaptize egameni likayesu kristu kuba konke sikuba sikwenza ngelizwi nokuba kungesenzo masikwenze egameni likayesu kristu umfothile wakhe wathi kumngaxesha lithile sixoxa ngoko wathi mzwana ubranham inkosikazi yam wathi yona igama layo ngusibanibani ungumlungiseleli mhlawumbi uhlele apha ngokuhlwa nje wathi inkosikazi yam inegama lam ndiza kuthi nje jones ngoba yayingengojones wathi ngoku akufunekanga ivuke ngentsasa ithabathe umtshayelo ithi ngoku ndiza kutshayela umgangatho egameni likajones kwaye ndihlamba izitya egameni likajones kananjalo ndilapha impahla egameni likajones wathi andiqondi ukuba ufanele ukuba ubize nagama ngokupheleleyo ndathi ndikholwa ukuba umelwe injalo loo nto waze wathi ke ngoba akufanelanga athi yonke into ayenzayo isegameni likajones indawo yokuqala ndathi kodwa uzange uhle ungene esitratweni uyifumane uze uthi yizapha jones kwafuneka ukuba ize kuqala ngenkonzo yodwa yesiko inkonzo yomtshato jones ukuba izange yenze njalo uphila ekurhexezeni ukuba ubhaptizwe nangayiphina enye indlela kungekho egameni likayesu kristu ubhaptizo lokurhexeza lona lalingafunyanwanga ebhayibhileni ngoko yonke into oyenzayo ngokwelizwi nangomsebenzi yenze egameni likayesu emva koko into oyenzayo kodwa kokuqala kunyanzelekile ukuba uze egameni lakhe baninzi abafazi abalungileyo kwesi sakhiwo ngokuhlwa nje abahle abafazi abathembekileyo kodwa mnye unkosikazi William Branham ngulo uhamba nam ukuya ekhaya nguye inkosikazi yam kukho abantu abalungileyo ehlabathini iinkonzo ezilungileyo kodwa mnye unkosikazi Yesu Kristu noke ngulo aza kubuyela yena kulapho lilele khona igama lakhe nantso ke apho ikhoyo indawo yakhe yokunqula ikuye kuye yedwa ke inyaniso leyo ewemhlekazi sifumanisa kuba inyaniso leyo ngoku sesizathu thina konke esikwenzayo ngelizwi nokwangomsebenzi sikwenza egameni likayesu kristu akukho gama limbi linikiweyo phantsi kwezulu lokusindisa koko ligama likayesu kristu izenzo sohluko sesibini sitsho ukuthi makwazeke kuni uba kho gama limbi linikiweyo phantsi kwezulu umntu anokusindiswa ngalo kuphela kusegameni likayesu kristu
amen
ndiyathemba ukuba niyayifumana igama likayesu kristu onke amazulu aphakamileyo abizwa ngaye lonke usapho lwasezulwini libizwa ngoyesu itsho ibhayibhile kwaye lonke usapho lusemhlabeni lubizwa ngoyesu ngoko ke lo ligama likathixo elinyulweyo nalapho alibeka khona yindawo yakhe yokukhonza ikuyesu kristu ngoku siyazi ukuba oko kunjalo akukho ndawo yimbi iyakukhonza koko kukuye akukho gama limbi phantsi kwezulu inikiweyo phakathi kwabantu abanokusindiswa ngalo elakhe ligama likathixo lokuhlangula uthixo unegama elibizwa ngokuba ngujehova jaira ujehova rafa ujehova jaira inkosi ixola zonke izono zakho ujehova rafa inkosi iphilisa zonke izifo zakho wayenezihlobo ezininzi kodwa unegama elinye lokuhlangula elilelonuntu elo ke ligama likayesu ligama lakhe wanyulayo ukulibeka walibeka phi walibeka kukristu onke amanye amagama ebandla imigaqo isihloko akukufa ukuthembela kuwo ukuba uthembele kwibandla lasewisile ukuba likusezulwini ulahlekile ukuba uthembele kwibandla lakwamoya ibandla lakwamoya likusezulwini ulahlekile kwiibhaptizi amaluthera amapresbitari amakatolika nayiphina enye inkonzo ukuba uthembele kumagama azo okanye izihloko zazo okanye imigaqo yazo ulahlekile ngokuba unako nokunqula ude ube kuqala ungene kuloo ndawo yokunqula amen yiloo ndawo kuphela apho uthixo ohlangana khona nomkhonzi kukwindawo ayinyulela ukulibeka kuyo igama lakhe zonke ezinye ukuba uthembela kuzo uyakufa wathi kananjalo esinye isithunzi sikayesu apha ndinaso siphawule apha isibhalo kananjalo yena waba sisithunzi apha kufanele ukuba angabi nasiphako indawo alibeka kuyo igama lakhe eliqhwane kufanele ukuba lingabi nasiphako ngoku leliphi ihlelo okanye inkqubo onako ukwayamanisa nalo oku leliphi ibandla ubukatolika uprotestanti ubujuda nokuba leliphi na yeyiphi inkqubo ihlelo onokwayamanisa nalo oko elingenasiphako kulo aliwe lonke lalahlwa kodwa ikho indawo halleluya loo ndawo ke ikuyesu kristu akukho siphako kuye akukho siphoso kuye awunako ukwayamanisa oku konke abantu bazama ukwenza ngolo hlobo bathi bandla labo alinasiphoso nako konke oku ngabaphuli belizwi abangcolileyo abathandi abasesiqingatheni sokufa amalawodike umgaqo koko asiyonyaniso kodwa nopilato ngokwakhe utshaba lwakhe wathi andifumani tyala kuye utshaba lwakhe buqu lwangqina ukuba kwakungekho kutyala kuye akunakho kwayamanisa sono kuye wathi kubabingeleli bomhla wakhe nguphi onako kuni ukundimangalela ngesono ngubani onokundibonisa ukuba ndingumoni ndixele naliphina ibandla elinokutsho ukuba lizange lenza nantoni na engeyiyo ngokuphandle akhona linye kuwo ngeliphandle koko abulala enza yonke into ekhoyo kwisalatha amaxesha ngokuphandle enokwenziwa baze ke babe besazibiza hayi asiyo indawo yokuhlangana kathixo yokukhonza ayikho kuwo nawuphina umgaqo okanye ihlelo ngoku zihlobo andifuni ukunivisa ubuhlungu kodwa ndinoxanduva lo myalezo kwaye lo myalezo uthi phumani kule mbuthumbuthu ukuba ke ndinicelele ukuba niphume ndiza kunisaphi ingabo mhlawumbi ndiza kunizisa kumnquba kabrenham sisiphoso esifanayo nezinye eziyayezo kodwa inye indawo endinokuthabathela kuyo apho nikhuselekileyo nakhuselwa ekufeni leyo ke ikuyesu kristu indawo yokukhonza kathixo nantso indawo endiyazisa kuni ngokuhlwanje apho uthixo alubeke khona igama lakhe apho athembisa ukuba uya kuhlangana naye khona wonke umntu uya kungena apho uya kudlelana naye adle naye kukukristu ke apho hayi bandleni hayi mnqubeni koko kukristu nguye umnquba kathixo nguye indawo kathixo aweza kuye ngokwakhe wahlala kuye lo mnyana wam oyintanda endikholisiweyo kukuhlala kuye nako apho uthixo ahlala khona walizisa igama lakhe walibeka phezu koyesu kristu ngoko ke igama lakhe labekwa phezu kwendoda unyana wakhe uyesu kristu apho wathe wazihlalisa khona ngokwakhe kuloo mnquba ke apho kwakuzekeliswa khona iYerusalem yakudala izindlo zakudala itemple yakudala yayingumzekelo kwakusithi kwangena umsi ngalamhla kwangena ngawo ityeya yomnqophiso wahlala phantsi laza izwi likathixo leviwa liphuma kuwo ngokunjalo izwi likathixo leviwa liphuma kumnquba uYesu Kristu nto leyo ithi okwemvelo nokwendalo kwakudala kwakungumzekelo nesithunzi sokutsha kwaye wathi akungena kuKristu wathi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo kukuhlala kuye kwaye ndiyakuyinyulela indawo yam endiyakulibeka kuyo igama lam apho ke ndiyakuhlangana khona nomntu nalapho ndiyakukhonza khona uThixo wayinyula loo ndawo akukhona kuliphina ihlelo lebandla koko kukuKristu Yesu ewe mhlekazi umelwe kukuba ngonjalo angabi nasiphako njengokuba benditshilo akukho hlelo linokukubanga oko ukuba bayenza loo nto bangumchasi Kristu ngoku sifumanisa kubapha qaphela indlela esiyo isithunzi sakhe kwakhona ixhwane ligciniwe ngoku oku ufumane kwi-exodo isahluko esishumanesibini ukuba ungathanda ukuyibhala exodo isahluko esishumanesibini ivesi esithathu uya kwesithandathu ixhwane kufanele ukuba ligcinwe iintsuku ezine ukuba lilingwe ukubonakalalisa ukuba selikufanele na ukuya edinini kufanele ukuba lithathwe lingalingwe liphindwe iintsuku ezine zonke ukubona ukuba akukho siphako nakulo kubone ukuba ngaba akukho kugulana kulo kubone ukuba ingaba akukho nto ingalunganga na kwixhwane elo kufanele ukuba ligcinwe iintsuku zibene ngoku qaphela abanye benu basenokucinga ukuba kwakuba kancinane lixhwane lixhelwe ngoweshumi elinesine kodwa ukhumbule babelithatha ixhwane ngomhla weshumi enyangeni baze balixhele ngomhla weshumi elinesine enyangeni yabona nto leyo ithetha ukuba laligcinwe iintsuku ezine ngoku uYesu ixhwane legama likathixo wangena eYerusalem waza kaphuma kwakhona kwade kwaba semva kokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka wagcinwa ephantsi kwababhenci iintsuku ezine nobusuku obune indlela yokuzekelise ngayo ngokugqibeleleyo ixhwane wagcinwa iintsuku ezine kungoko wathi upilato andifumani tyala kuye esinye isithunzi sakhe akukho thambo laba nokwaphulwa kuye nto leyo igqibeleleyo ngokukuko xa babengenako ekuxheleni idini babengenako kwaphula thambo ukuba kwakunjalo lalisaliwa kwaye babesele beyirhole ihamile phaa emva ukuze bawaphule amathambo emlenzeni kakristu ngethuba abathi usele efile balikrazula icala lakhe bafumana igazi namanzi qaphela kwakhona enye into enkulu apha andizukuyitsiba ndiyishiye ngoba wayebekwe njengomnikelo umnikelo wokudla ndikhumbula ngelinye ixesha babe nesikolo ebhayibhileni esasibizwa ngokuba sisikolo sabaprofethi yayisisikolo ke ngene sifumanisa ukuba uEliya wenyuka wayeapho kweso sikolo ngenye imini baze bathi thina babemthandaza ukuba ahambe bathi uselapha nje izinto zingqale kakhulu ngoko ke babefuna ukuba emke baze ke baphuma baya kumfunela isidlo sasemini necela ke lababingeleli laphuma okanye abaprofethi baya kufuna iimbotyi ukuze kumenzela isidlo sasemini baza ke bathi bakwenza njalo bezisa umbhinqo uzaliswe zizo bathi ke bakubuye yayingamathangazana nto leyo yayiyityhefu baza ke bawagalela embizeni zaqala ke ukubila imbiza baze bathi kwakho umntu othi ow kukho ukufa embizeni ngoku asinako nokudla oku uEliya ke wathi ndiziseleni isandla somgubo waze wathabatha umgubo ugalela embizeni wathi yidlani imbiza iphilisiwe umnikelo wokudlalowo yayingukristu sonke isityalo kwakufanele ukuba sibekwe ngendlela enye kwaye lonke isuntswana lomgubo kwakufanele ukuba ligutywe ngendlela enye ukwenzela umnikelo wokudla oko kubonisa ukuba nguye umphilisi kwaye umele ethabatha isusa ukufa afake ubomi ngalaa mithetho mibini haleluya apho ukufa kukhoyo kwenye indawo uthi ukristu akungena kungene ubomi nguye izolo namhlana ngona phakade apho ke kwakho ukufa kwabakho ubomi ngokuba uKristu wangeniswa umnikelo wokudla sisifundo esikhulu ke eso sokuba ezi zinto ziyakubakho ukuba sinokuzithatha ixesha lokuzicalula sizikhuphe ngoku qaphela akukho negama elinye lesithunzi elisilelayo akukho negama elinye elakha lasilela lesithunzi yonke into yazizekelisa ngokufanelekileyo yena uyindawo enyulweyo kathixo yokunqula kwaye igama likathixo linikelwe kuye uyindawo kathixo yokunqula kwaye igama likathixo linikwe yena ulilo ilizwi likathixo kwaye yena ulilo igama likathixo ukuko kokubini ilizwi likathixo negama likathixo wayelilizwi lenziwe inyama wayelilizwi likathixo imvana kathixo igama likathixo kwaye wayenguthixo nantso into awayeyiyo engonyuliweyo nokuphela kwendawo yokukhonza uthixo uthixo ke uyayala nayiphina enye indawo engaphandle koYesu Kristu awunako ukumkhonza nakuyiphina enye wathi bandikhonza ngelize befundisa imithetho yabantu njengemfundiso namhlanje semigaqo imfundiso nayo yonke enye into efundisa ukuba yindlela le nethi nantsi indlela abe uyesu ethe ndim indlela inyaniso nobomi kungekho namnye umntu unokuza kuthixo ngaphandle kwam ngamanye amazwi ndim isango elingena ebuhlanje bonke abangaphandle bangamasela nguye kuphela indlela yokungena nguye isango nguye indlela inyaniso ubomi konke kuphela okukhoyo indlela yokungena kuphela kwayo indawo yokuphela kwayo unqulo ekuphela kwalo igama ekuphela kwalo yonke into ibotshelelwe kuyesu kristu yonke itestamente endala ibotshelelwe kuye itestamente entsha ibotshelelwe kuye nebandla namhlanje libotshelelwe kuye ngelizwi nomyalelo wakhe akukho ndawo yimbi okanye gama limbi okanye naphina uthixo athe wathembisa ukuba uya kuhlangana khona nomntu kukuyesu kristu kuphela indawo yakhe enyulweyo yokunqula qaphela uthixo athembisa ukuhlangana nabakhonzi bakhe kule ndawo inye kuphela leyo ke yenyulwe nguye ngokwakhe hayi yenyulwe sithi hayi ngokucinga kwethu kodwa ngokucinga kwakhe ukunyula kwakhe kwaye ke iya kuba yindawo apho alibeke khona igama lakhe apho anyule khona ngoku esifumanisa ukuba apho lalikhona igama lakhe yindawo ayinyulayo ngonyulo ololwakhe ngoku siyifumene indawo alibeke kuyo igama lakhe leyo ke ikukristu yesu kwaye ke akukho ndawo yenye okanye gama lelinye niyoneliswa yiloo nto yithani amen ngoku inye ke into ukuba siyifumene apho ikhoyo loo ndawo indawo yokunqula ayamkeleki naphi na kukukristu kuphela ungaguquka ungayenza loo nto kodwa awukakhonzi ucela uxolo ngomhla wepentekoste bakubona uba bonke bethetha ngelwimi nemiqondiso emikhulu nemangaliso isenzeka baqala ukuhleka libandla elenza oko bathi la madoda azalise iwayini entsha enza njengabantu abanxilileyo umariya intombi bonke babehlanganisene apho ikhulu elinamashumi-abini labo kwaye ke babegxathazela njengamadoda anxilileyo bethetha ngelwimi beqhubela phambili baze bathi aba bantu bazalise iwayini entsha kodwa upetros ephakamile wathi madoda bazalwana aba bantu abazaliswanga iwayini entsha kuba iselixa lesithathu lemini oku koko kwathethwayo ngumprofeti uyoweli uyakuthi ngemihla ukugqibela utsho uthixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama oonyana beyo neentombi zenu ziprofete ndaye phezu kwabakhonzi namakhonzazana bam ndiya kuwuthulula umoya wam ndiya kubonakalisa imiqondiso emazulwini phezulu nasemhlabeni phantsi umlilo iintsika zomlilo intshinyela yomsi kuyakuthi phambi kokuba kufike imini enkulu eyoyikekayo yenkosi ukuba wonke uyakubiza egameni lenkosi uyakusindiswa bathi bakuva ukubahlabeka entliziyweni yabo bathi madoda bazalwana sithini na upetros wathi guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono naye niya kwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakuzo zonke izizukulwana ezizayo ngoku siyifumene loo nto ngoku sifuna ukufumanisa ukuba singena kanjani nakuye singena kanjani kule ndawo yokukhonza amakorinto okuqalisa shoshonesibini ayakulungisa oko kuba ngamoya mnye hayi ngabandla linye hayi ngamgaqo mnye hayi ngamfundisi mnye hayi ngabhishophu mnye hayi ngampriste mnye koko ngamoya mnye oyingcwele sibhaptizelwa sonke emzimbeni mnye lowo ungokayesu kristu kwaye sinelungelo kuso sonke isipho esikulo mzimba ewe mhlekazi hayi ukujoyina hayi ukucengcelezam igaqo hayi ukuzivuselela nokuyekelela nokuhamba nokubamba izandla okanye nantoni nayenye koko ngokuzalwa sibhaptizelwa emzimbeni kayesu kristu amen ngamoya uyingcwele mnye sibhaptizelwe mzimbeni mnye uyintoni ke lo mzimba ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwe kuye uthixo waye ulizwe nguthixo ulizwe waba inyama wahlala phakathi kwethu singakuwo njani lo mzimba size silikhanyele izwi elinye lalo okanye silibeke ecaleni kwindawo ethile engekho nokubakho emzimbeni singaze sikwenze njani oko indawo enyulweyo kathixo qaphela kwaye xa ubhaptizelwe kuye ngokwenene ubungqina benyaniso kukuba uyakholwa kuye ulizwi ungayinxalenye yakhe njani uze umkhanyele ndingasikhanyela njani isandla sam ukuba sisisandla sam ukuba kukho ukuba ndiyakwenza oko ikho into engindonakele engqondweni yam kwaye ndingathini ukuba kukho into engindonakele engqondweni yam ndikhanyele ukuba sisandla sam esi ndikhanyele ukuba lunyawo lwam olu kukho into engindonakele ngokomoya kwikholwa eliya kuyikhanyela naliphina ilizwi likathixo wakhe walithetha walithembisa kukho into engundonakele ngokomoya kwelo kholwa libizwa ngokuba likholwa awunako ukukhanyela nonobumba omnye wakhe ngokuba wenziwe wayinxalenye yoko
You are part of him because
uyinxenye yakhe ngokuba ubhaptizelwe kuye ngomoya oyingcwele othe wakungenisa emzimbeni kaYesu Kristu. Into enhle kanjani leyo? UThixo wayenayo indawo awahlangana kuyona u-Abraham, wazabo u-Abraham wamnqula konke ke ukuhla kwitestamente. Kwaye ilizwi lakhe ledinga liyakucaciswa kuwe nguye. Uyiqondile loo nto? Ilizwi lakhe elo walithembisayo uba uya kulizalisekisa kulo mhla uphila kuwo. Uya kuba yincwadi ebhalwe nguThixo efundwa ngabantu bonke. Hayi oko kubangayo, koko oko uThixo akwenzayo ngawe kuyakuthetha ngelizwi eliphezulu kunayo nantoni na oyibangayo. UThixo wathi, nantsi ke imiqondiso yokulandelana obakholiweyo yiyo ethetha ngawe. Wayethetha ngesisigaba into eyakwenzeka ngoku. Amakholwa esisigaba afanele ukukholwa oku into awathembisa ngayo esenzela unamhlanje. Kanye into enye kuloba bamelwe kungena enqanaweni ukuze basindiswe, baphume iyiphutha ukuze basindiswe. Bamelwe ukuba bangene kuKristu ukuze basindiswe ngoku. Bangene elizwini lomyalezo wokuba unguye izolo namhlanje kunaphakathi. Ungena kanjani ke kuwo? Ngobhaptizo. Ibhaptizo lantoni? Amanzi. Ngomoya oyingcwele. Ngamoya mnye sibhaptizelwe kulo mzimba mnye nangelizwi lakhe lesithembiso. Awunakuze kufuneke ulitolike. Nguye olitolikayo ngawe ngento oyenzayo, into awathembisa ukuba uya kuyenza. Ibandla elimlandelayo liyakufana naye kangangokuba bade abantu bazi. Khangela kuPetros noYohane ngethuba babebuzwa ngenxa yokuphilisa umntu kwisango ekuthiwa lihle. Bathi baqonda ubabingeleli, baqonda ukuba babenako kokubini ukungazi, bengamadoda angafundanga. Kodwa baqaphela ukuba babenaye uYesu ngenxa yokuba babesenza izinto awazenzayo. Umele kukuba besemsebenzini kabawo, nanamhlanje ke kunyanzelekile ukuba abe yinto enye. Ngoku khumbula nguye izolo namhlanje nangona phakathi, kuba uThixo uhlangana nawe kuye indawo yokuphela kwayo ekhoyo. Uba kulapho apho anyule ukulibeka khona igama lakhe uYesu. UYesu ligama likaThixo. Khumbula ukuba uyise, unyana, umoya oyingcwele zizihloko ezisingise kwigama uYesu Kristu. Ngethuba uMateyu wayesithi, hambani ngoko nizifundise zonke iintlanga nibabhaptizela egameni loYise, lonyana, lomoya oyingcwele. Indlela le ekuthe kwacaciswa ngokungekukho namhlanje oko, baze bathi egameni likaYise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele, akubhalwanga nokubhalwa oko, kuse egameni elinye likaYise, nyana, moya oyingcwele. UYise asilogama, unyana asilogama, moya oyingcwele asilogama, sisihloko. Kwiintsuku ezilishumi emva koko uPetros wema wathi, gudukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Okay, ngaba wenza into awayengazange amxele yona ukuba ayenze, wenza oko wayemxele ukuba azenze kona. Igama loYise, nyana, nomoya oyingcwele yinkosi uYesu Kristu. Wonke umntu kwiTestamente entsha wabhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu. Akukho namnye umntu ebhayibhileni owakhe ubhaptizelwa kwizihloko uYise, unyana, umoya oyingcwele. Loo nto ayizange ikhe ibekho kwade kwakumgaqo waseNicaea, eNicaea eRoma. Yayingumgaqo webandla lobuKatolika. Uya kufumanisa ukuba ingqina kwaloo nto kwincwadi yayo efundisa ngenkolo. Ndinayo injalo loo nto, izizathu zokholo lwethu nezinto ezinjalo. Ukuba loo nto ngokupheleleyo ngumgaqo mfundiso wobuKatolika baseRoma. Bayakuxela ukuba ikho eBhayibhileni, kodwa ke bathi banalo igunya lokuguqula loo magama uba banqwenela ukwenza oko ngenxa kaPope. Ndichasene noko. UYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade. Waye nabani na uyakuthatha igama elinye alisuse kule Bhayibhile, watsho uYesu, okanye afakele igama elinye kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi. Igama elinye, hayi isivakalisi okanye isiqendwana, koko igama. Lo uyakuthi asuse igama elinye. Ekuqalekeni uThixo abanqabisa abantu bakhe ngelizwi lakhe. Igama elinye eliziswe ngendlela engeyiyo lenza konke ukufa kukhoyo yonke intlungu. UEva akazange aphule sivakalisi, waphula igama. Kwathi kwakufika uYesu embindini wencwadi, yayintoni yokuqala encwadini leyo? Wathi uYesu akufika embindini wencwadi, wathini yena? Ubhaliwe kwathiwa umntu akasayi kuphila ngasonka sodwa, koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Kwincwadi yeyokugqibela isityhilo sahluko samashumi anesibini umqolo weshumi anesibhozo, eyona ndawo yeyokugqibela eBhayibhileni, uYesu apho uthetha ngokwakhe wathi, ndiyangqina ukuba umntu uyakuthabatha igama libe linye alisuse kule ncwadi okanye ongeze libe linye kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi. Ngokuba ungumprofeti wobuxoki kwaye ubalahlekisile abantu. Wayigazi labo liyakubizwa izandleni zakhe ngenxa yokwenza oko. Kufuneka siyigcine loo ndawo inye yokunqula leyo ke nguYesu Kristu ilizwi inguye izolo namhlanje nangona phakathi. Amen. Kulungile. Kumbula ukho ndawo imbi yokuhlangana. Akho nandawo uThixo wayinyula. UYohane phaya ekuhlanganisweni kweTestamente entsha nendala. Phulaphulisisa ngoku, qaphelisisa. UYohane olwakhosi lukhulu lweza lubhabha luvela intlango ngenye imini. Amaphiko alo makhulu evuliwe lwachopha phezu konxweme eJordane. Umprofeti omkhulu olukhosi owenza indlela yokuhlangana phakathi kweTestamente endala nentsha. Waze ke wababiza basuka ekunene nasekhohlo. Wayememeza umhla wenguquko nabo ke besiza abafarisi nabasadusi. Nize ningaqali nithi ngaphakathi kwemthina sinoba wethu uAbraham kuba ndiyanixelela uba uThixo unako ukumvelisela abantwana uAbraham kula matye. Oh bethu, wathi akuqalisa ukuyijula ivangeli yakhe ikhupha esithi kummi othile phakathi kwenu eningamaziyo. Andikamkhondi okwangoku kodwa ndiyamazi akufika. Andifanelekanga nokukhulula isihlangu sakhe kodwa yena uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nomlilo. Waye umnyazi wokwela usesandleni sakhe, uya kusicokisa kuphele isandla sakhe, waye uya kutshisa umkhulu ngomlilo ongacimekiyo. Olwakhosi olukhulu lwevangeli luhleli apho lukhonya ezi zoyikiso zalo zikhulu. Kwaze ukungcola kwaphuma okanye uHerode owayengukumkani ngelo xesha umazisi watshata umfazi womntakwabo. Kwaye ke unganako ukuqikelela olwakhosi olukhulu lwevangeli luhleli apho luthule kwinto enjalo. Abanye babo bathi ungakhe ushumayele ngomtshato noqhawula umtshato ngokuYohane kuba nanku uHerode ehleli phaya. Wenyuka ngqo ebusweni bakho wathi akho mthethweni kuba umthawathi. Injalo loo nto. Yintoni yena? Yayiyintoni? Wayelolwakhosi luphuma intlango. Wayengaqeqeshwanga phantsi kwezoyikiso zabantu nezothuso zehlelo elithile. Koko wayeqeqeshwa phantsi kwamandla kaThixo namandla onke ukuze azi uba yintoni aya kuba yilungile. Wayesazi uba yintoni ayisibonakaliso sikaMesiya. Haleluya! Elo gama lithetha ukuthi makabongwe uThixo wethu Musa akoyika. Andikakhe ndenzakalise mntu okwangoku. Andiphambananga, ndazi kakuhle apho ndikhoyo. Oh, ndiyakucinga ngaye olwakhosi lukhulu lubhabha luphuma apho lwahlala phantsi. Kwathi ndiyakumazi akufika. Ngenye imini wayemi apho eshumayela ababingeleli babe phaya ngaphesha kwelinye icala. Athi uthetha ukuthi kuya kufika ixesha lokuba amadini emihla ngemihla asuswe. Le tempile enkulu kangaka sayakhayo nawo wonke umsebenzi esawenzayo thina hlelo lukhulu. Wathi kuya kubakho ixesha lokuba konke oko kuphuthiswe. Akunakwenzeka ngumprofeti obuxoki. Waze waphunguza wathi yabonani nankuya. Nantso indawo kaThixo enyulweyo enqula. Nantso imvana, imvana inene ethabatha isuse isono sehlabathi. Akazange athi nanko umwisile esiza, nanko umbhaptize esiza okanye umkatolika. Wathi nantso imvana kaThixo ethabasa isuse isono sehlabathi. Indawo yokuphela kwayo ukukhuseleko ekhoyo ikuloo mvana kaThixo. Lukuyo kuphela usindiso. Alukho nakuliphina ibandla, nakuphina umgaqo, nakubaphina abantu, nakuphina uFather, nakuphina uMother, nayiphina indoda ingcwele okanye nantoni na indawo engcwele. Lukuthixo ongcwele, inkosi uYesu Kristu, apho uThixo alibeke khona igama lakhe emntwini esenzela ukuhlangula owalihlawulayo ixabiso ngenxa yezono zethu. Ukuloo ndawo kuphela apho lukhoyo usindiso, nalo iliwa endimi phezu kwalo. UYohane wamqondakalisa. Wathi bendingamazi nam ngoku bendimbona inyuka isiza, kodwa phaya phandle apho ndayifumana khona imfundo yam, hayi kwiziko lemfundo njengoba wenzayo uyise, hayi njengambingeleli eqeqeshiwe, kodwa kwakusentlango apho wayekhona kwindawo yokufundisa izakwalizwi kaThixo onamandla onke elindele ilizwi likaThixo. Hayi into yecela elithile lamadoda ethile elithe yaleyivelisa kokoko kuthethwe nguThixo ngaloo nto.
And when John looked up and saw the Spirit coming,
wathi wathi uYohane ukukhangela umbona umoya esiza, wathi ndiyangqina ukuba nguye lo. Oh bethu, nantso indawo yakho yokunqula, nantso indawo yakho yokuzifihla, nantso imvana kaThixo ethabatha isuse isono sehlabathi. Hayi inkonzo ethile, hayi umgaqo okanye nantona yenye, oko imvana kaThixo ethabatha isuse isono sehlabathi. Yayibona indlela wayibeka ngayo uYohane, akazange athi ninabafarisi nilungile, ninabasadusi, ninamaherode. Wathi nantso imvana. Yo leyo ke indawo. Unalo igama. Unguye. Akho limbi igama phansi kwamazulu. Khangela into uYesu awayithetha ngoYohane ngoku. Ngenye imini uYohane wathumela kuye ukuze babone ukuba wayesenza ntoni na.
He was that great.
UYesu wathi ngaye wayekoko kukhanya kukhulu kukhanyayo ukuze ababonise indlela abafanele kuyilandela phambi kokufika kwakhe ukufika kwakhe kokuqala phulaphulisisa musa kuyiphosa.
Jesus said John was
UYesu wathi uYohane wayekoko kukhanya umalaki sahluko sesithathu akukombazamo umprofeti onokukhanya okukhulu okubengezelayo wabonakalalisa uYesu enguye kuphela imvana zonke ezinye izinto imvana ababingelela babethetha ngazo nazo zonke ezinye izinto zazibuwudenge yayiyo le imvana indoda enokukhanya okukhulu okubengezelayo eyathi uYesu wathi wayeyiyo umalaki sahluko sesithathu watsho ndiyakuthuma umthunywa wam phambi kobuso bam ukuze alungise indlela.
And the one that
no, okay, why to New York, one corner, Carolina, hey, you in town. We are all compass, I'm on. We are all. You are one of Consum Lander, and the other one, we are all. Ukanya, we are Vela Zurin, Pushel, Pesquad. Why, Kinsegil, why, and we are all. Morgan Salon to Funabu Busa into Clantifala.
We might say this in Malachi 4.
Siseno kuthetha oku kumalaki sahluko sesine asithenjiswanga kananjalo ngolunye ukhozi intsika yokukhanya eyakulandela ibonise ibandla lilahlekileyo namhlanje uba ungamaHebheru sahluko sesine esithathu ifesi yesibhozo inguye izolo namhlanje nangona phakade asifanelanga ukuba sibe nomnye oyakubhabha ephuma entlango. Amen. Yinyaniso kanye leyo. Ulingana efaneleke kanjani uLuka esahluko sesine esithathu ifesi yashumi amathathu apho unyana womntu ukhozi ayakuzitshila ukuze aphuthise zonke ezinye iindawo zokunqula ezinjengamahlelo nezinto ezinjalo uthixo wayinyula indawo yakhe ngathi uYohane iyo leyo wayeke esithenjiswe kwayinto enye kulo mhla umalaki sahluko sesine ukuze abuyisele iintliziyo zabantwana emva ukuze atsho ukuthi akafanga ezi zinto asizo zesinye isigaba ubhaptizo egameni likayesu lalingelokho phaya kudala koko isenguye ngoku ukuze akuphuthisa zonke ezinye izindawo zokunqula yiloo nto eza kwenziwa lukhosi lomhla wokugqibela ukubonakalisa ukuba zonke ezinye izinto zibubudenge ubuhlelo bubudenge kodwa ukuze abakhombise kwakhona ngomqondiso omnye owenzayo ukuba isenguye izolo namhla nangona phakade. Halleluya. Ngokunjalo kwisityelelo isahluko sesine ivesi yesixhenxe sibe nezilwanyana ezine esisandula ukugqiba ngazo esokuqala isasikho sifumanisa ukuba yayiyingonyama yayisisilwanyana esaphuma ukuya kuhlangabezana naloo mini ingonyama esisibe sakwayuda emva kwayo kwalandela isilwanyana esilandelayo kwaye sifumanisa ukuba isilwanyana esilandelayo yayiyinkabi yenkomo silwanyana eso isesomthwalo idini ngemihla yeentsuku zendlu yecawa kabhishophu yaseroma ibandla lafa laphela idini into elandelayo yaba ngumntu yayisisilwanyana esinobuso okufana nomntu loo mntu ke yayingabahlaziyi imfundo yabantu imfundo yezakwalizwi nezinto ezinjalo kodwa isilwanyana sokugqibela sasiza kubhabha isilwanyana sokugqibela esasiza kuza ibhayibhile yathi yayilukhozi luphaphazela. Halleluya. Umprofeti ke wathi kulo mhla kuyakubakho ukukhanya. Oh, bethu ngalo mhla kuyakubakho ukukhanya bekukho umhla wabahlaziyi bekukho umhla obusa isithunzi ongena kubizwa ngokuba imini okanye ubusuku kodwa kuyakuthi ngexala ngokuhlwa ngexala okhozi kuyakubakho ukukhanya ngexala okhozi indlela yebuqaqaulini ngenene niyakuyifumana endleleni yamanzi ekukhanyeni namhlanje ningcwatywa egamele linoyolo likayesu adala nani lutsha gubukani ezonweni zonke zenu umoya oyincwele ngenene wonibhaptiza naphakathi kuba izibane zangokuhlwa zifikile yinyaniso ukuba uthixo nokristu mnye. Amen. Kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa indawo ekuphela kwayo yokunqula kathixo. Oh, uze entweni lomyalezo uza kwenza ntoni yena waye kuyakuthi ngomhla wakhe kubekho ukukhanya ngexala ngokuhlwa nantoni eyenye ukwamkela abantwana bakhe ababuyela ekhaya ebasa kwilizwe lokwenene ledinga kwangomqondiso omnye wentsika yomlilo eyakhokela abantwana bakaisrayeli ibakhupha entlango indawo enyulweyo kathixo yokunqula uYesu Kristu nantso kuphela indawo ekhoyo nalo kuphela igama uthixo analo losindiso yiloo nto alithiye ngalo usapho olusezulwini nokuba lusemhlabeni uYesu Kristu owubandla owubantu mhlobo ongumoni musa kuthembela nakweyiphi na enye into koko kuYesu Kristu musa kuthembela nakuphi na umshumayeli musa kuthembela nakuphi na omnye umntu ukuba akusindise musa kuthembela nakuyiphi na inkonzo nakuyiphi na umgaqo nakuliphi na ihlelo
in Jesus Christ.
Kuphela kuYesu Kristu kuba nguye ukukhanya kwale yure.
Let us bow our heads.
Masithobe inhloko zethu.
It shall be light.
Uyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa indlela yokuqaqa ulini ngenene niyakuyifuma na.
In the waterway.
Endleleni yamanzi ekukhanya namhlanje ningcwatywe egameni elinoyolo likaYesu. Badala nani lutsha guqukani zunweni zenu umoya oyingcwele ngenene onibhaptizela phakathi.
The evening lights have come.
Kuba izibane zangokuhlwa zifikile. Inyani sokuba uThixo noKristu mnye.
Oh brother sister.
Oh mzalwana dade. Kuba ukaguqukina ngoku. Kuba ubhaptizwanga egameni likaYesu Kristu. Ungasenza eso siqalo ngokuhlwa nje. Ungamnika uThixo ithuba lokuba akwamkele kwindawo apho anako umnqula khona.
Remember outside of there.
Kumbula ngaphandle phaya akho ndawo uThixo athembise ukuba uya kuhlangana nawe kuyo alwamkele unqulo lwakho. Uthi ke mzalwana uBrenham ndinqula ngendlela enyaniseke kakhulu noKhayini wayesenza njalo. Wenza zonke iintlobo zomnikelo kanye njengoba wayesenza uAbheli kodwa yayingumnikelo ophosakeleyo. Usenako ukuya enkonzweni uzihlawule izishumi zakho uyenze yonke indima yakho njengoba umKristu efanele ukukwenza unyaniseke njengayona iphina indoda okanye umfazi. Ndime apha isithuba samashumi amathathu eminyaka ndijikeleza kwesi sixeko silapha ndikhwaza lo myalezo omnye. Ndiyaguga andinakuba nani thuba lide. Kodwa khumbula ngomhla womgwebo ilizwi lam lishicilelwe kwaye liyakuthetha ngokuchasene nani. Inye kuphela indawo athe uThixo walibeka kuyo igama lakhe. Loo ndawo ke akukho ebandleni lithile koko kukuYesu. Inye kuphela ke indawo yokunqula, inye kuphela indawo amkeleke kuyo. Loo ndawo ke kulowo uthandiweyo uYesu Kristu. Akukho gama limbi phantsi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu esinokusindiswa ngalo. Ayinkonzo, ayimgaqo, ayinantoni na, uYesu Kristu. Yiloo nto ke emele kukuba ngumyalezo wale yure ukubuyisela iintliziyo zabantwana emva kukholo linikelwa abangcwele kwabakanye. Awunakulamkela ngokuhlwa nje. Ngoke sisazithobileyo iintloko zethu awaye ukuthanda ukhunjulwa emthandazweni siphakamise nje isandla sakho. Asinako ukubizela ngaphambili ngokuba sibaninzi kakhulu. UThixo akusikelele. Oh, ungasekunxele kum, ndiyaqikelela ukuba kukho amakhulu amathathu. Ngoko ekunene kwam ungasiphakamisa isandla sakho uthi ndifuna ukukhunjulwa. Ndiyaqikelela uba kukho ikhulu elinamashumi amahlanu nangaphezulu ekunene kwam. Sinomnquba phaa ezantsi onequla elikhulu lamanzi. Umlungiseleli umlungiselelo olunge kunene umzalwana uOmen Neville nabancedisana naye namadoda ajikeleza apha awabonayo nohlangana nawo yonke imihla ubusuku nobusuku iyure nganye abantu abafuna ukubhaptizwa abaguqukayo asoloko ebalindile kwaye ukuba uyawuthobela lo myalelo unokuqiniseka ngesithembiso sikaThixo uba unyanisekile entliziyweni yakho ungalwamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Inye kuphela indawo yokunqula. Ngoku loo ndawo ayikho mnqubeni, ikuKristu. Singena kanjani ke kuye? Ngamoya mnye sabhaptizelwa kuloo mzimba mnye. Masithandaze. Thixo othandekayo, njengokuba zinyukile ezi zandla, sibonakalisa into engaphantsi kweso sandla entliziyweni. Ukuhlabeka kokuba bayaludinga ngenene uncedo oluphuma kuwe. Athandazela mntu ngamnye kubo bawo. Kwaye ndiza kucaphula ilizwi lakho. Wathi wena lowo ulivayo ilizwi lam akhole kulowo wandithumayo unobomi ongunaphakade akezi egwetyweni koko uphume ekufeni wangena ebomini. Bawo ndimkile okweveka ezimbalwa esixekweni ndaza ndabuyela ndaza ndabuza malunga nalo kutheni umkile ke nithini ngo akasekho. Thixo othandekayo sibizwa ngabanye ngabanye. Ngabanye ngabanye kufanele sihlangane nolo bizo lokuhlangana nomfula wethunzi lokufa. Kwaye kusimele sonke ngabanye njengabantu ababhubhayo. Kodwa ngokuhlanjwe wena usinike uluhlu lwakho lokuba ukuba singakholwa kuye sibhaptizwe egameni lakhe uya kusingenisa. Nakuloo mzimba, umzimba kaKristu, hayi ebandleni.
But in the body of Christ,
oko emzimbeni kaKristu lo mzimba sele ugwetyiwe awusayi kufanele ukuba uye emgwebeni. UThixo awukhuphe waphuma umsindo wakhe kulo mzimba. Lo mzimba ke ukhululekile kwisono. Ukuba kuye ke kusibeka sikhululekile esonweni ngentlawulelo yakhe lowo wasi. Apho ke sinobudlelane omnye nomnye ngethuba igazi likaYesu Kristu unyana wakhe lisigcina sihlambulukile kuso sonke isono nokungcoliseka. Bawo Thixo, ndiyathandaza ukuba uthabathe ngamnye kubo umngenise ebukumkanini bakho. Sithe oko Thixo, wangakunabakho namnye kubo ulahlekayo. wanga kuna bakhonkwe inkokanye intombazana indoda okanye umfazi.
Lord, some of my own people sitting here tonight.
Kosi abanye babantu bakuthi okanye bahlele apha ngokuhlanje abangaphandle kwelo gazi.
How well I can remember my
dad. Indlela ndiwakhumbula ngayo ngokuthexa amazwi katata.
And I pray, dear God.
Waye ndiyathandaza Thixo othandekayo. Uze ngabukho namnye kubo oya kulahleka.
Grant it, Lord. I'm believing in
you. Yakholwa kuwe ngoko konke endinokholwa ngako.
Move upon my brothers, sisters.
Hamba phezu kwabazalwane bam, oodade, izihlobo zam ezilapha kule ndawo ngokuhlanje, naphaya ngaphandle ngomnxeba. Izizwe ezahlukeneyo eziphulaphuleyo, konke kusukela kunxweme lwaseMpuma ukuya entshona. Ndiyathandaza Thixo othandekayo, ukuya emazantsi unqumla intlango phaya eTucson, ukuwela ngapha eCalifornia, ukunyuka ukuya eNevada naseIdaho, ukuhla ukuya ngaphesheya eMpuma najikelele emazantsi eTexas. Ngoku esi simemo senziwayo abantu behleli kwiinkonzwana ezincinci kwigaraji emakhaya bephulaphule. Oh Thixo, yanga loo ndoda okanye umfazi olahlekileyo inkwenkwe okanye intombazana ngale yure ingeza kuwe. Siphe oko khona ngoku.
We asked it in Jesus' name.
Sicela igameni likaYesu ukuba babe nokuyifumana le ndawo yokhuseleko ngoku selithuba. Ngeli thuba siyabona ukuba umbhalo useludongeni, ihlabathi liba nenzingo, ixesha lokukhululwa lisemnyango. Inxalenye yesu esethi iyazika, elinye icala liyagquma lidubula zinyikima njengoba uYesu athe mza ukuba kuyakuba njalo. Makungabi lithuba elide kubo Nkosi, bangangalamkela ngoku. Ngokuba sibazisa kuwe njengembasa zale nkonzo zevangeli egameni likaYesu. Ndiyakholwa kuye uThixo andisikelele. Bangaphi abakholwa ukuba inyaniso ekunxele kwam, phakamisa isandla sakho. Bangaphi ngasekunene, phakamisa isandla sakho. UThixo ngoku andisikelele kangangokuba ndibona wonke umntu.
That's truth, friend.
Inyaniso leyo zihlobo, uThixo uyazi ukuba yinyaniso.
Now, while in him, being in him, you
ngokuse kuye, kuye ke unalo ilungelo kwinto yonke wayifelayo.
And what
yintoni ke wayifelayo?
He was wounded for our transgressions.
Uhlatywe ngenxa yeziqeqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubethe loba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe, siphiliswe ngemivumbo yakhe. Ngiyakholwa koko.
You're believing his atonement.
Ngiyakholwa kwisibonelelo sakhe sempiliso ngoku.
Is there any sick among us?
Ngaba bakho abagulayo phakathi kwethu maphangise izandla zabo ekunene okanye ekhohlo. Izihlwele ezikhulu zabagulayo, andinawubiza umgca, yabona, andinakuzapha iqongeni, akukhondlela sinokwenza ngayo oko. Banazo iinkonzo zokuthandazela ngapha kwezinye iindawo ukwenzela abagulayo emabandleni nakwizindawo ezinjalo ezantsi phaya emnqubeni. Ndizawunibuza into, bangaphi abakholwayo apha, phakamisani izandla zenu, kulungile. Ndizawunicaphulela ilizwi elinguKristu. Umyalelo wokugqibela kaYesu kwihlabathi kwibandla Gxebe wathetha oku. Nantsi ke imiqondiso yokulandelana nawo bakholwayo, ukuba bathe babeka izandla phezu kwemilelo iyakuphiliswa. Bangaphi abaziyo ukuba inyaniso leyo kuMarko sahlume esithandathu ivesi amen. Say amen. Kulungile, ndiyakucela wena njengekholwa ukuba ubeke isandla kumntu othile ophambi kwakho. Beka nje izandla zakho kumntu othile ophambi kwakho ukuze ke ngoko sithandaze sonke ngabanye, sithandazelane ngoku. Beka izandla zakho kumntu okufutshane nawe.
Lord, here before me is a box of handkerchiefs.
Kosi, apha phambi kwam kukho ibhokisi yetshefu nezikwenga ezincinci zempahla.
Some old mother laying somewhere dying, a baby near.
Kukho umama othile omdala kwindawo ethile ofayo, usana olufuphi ekufeni, abantu abagulayo kwindawo zonke. Sifunda eBhayibhileni ukuba bathatha besusa kumzimba kaPawulos itshefu nemibhinqo.
And they were placed upon the sick and evil spirits.
Zabekwa kubantu abagulayo imimoya engcolene nomoya wakhohlakeleyo nokufa nezifo zemka kwabo bantu.
Now Lord, we know we're not saved.
Ngoku Nkosi, siyazi ukuba singuye uPawulos ongcwele thina, kodwa siyazi ukuba wena usenguye uYesu, indawo yokuphela kwayo ebonelelwe nguThixo yokunqula. Ngoku ke namhlanje abantu baluvumile ukholo lwabo olunye lokuba bakholwa njengokuba babekholwa abaya abantu. Ngokuqinisekileyo unayo indlela oyenzele bona.
And I put my hands upon
them. Ndibeka izandla zam phezu kwezitshefu ndicela ukuba izifo nembandezelo zishiye loo mizimba yabo bantu eziya kuthi ezinto zibekwe phezu kwabo egameni likaYesu Kristu. Ngoku sifundiswa ukuba njengoba uIsrayeli wayephuma iYiputa esemgceni wokusebenza. Babesendleleni eya kwilizwe ledinga, ulwandle olubomvu lwema endleleni yabo. Waza uThixo akhangela izantsi ngapha kwentsika yomlilo, lwaze ulwandle loyika, lwafinyelela emva, lwamyeka uIsrayeli ukuba adlulele kwilizwe ledinga. Oh, Tiko, Kangela Pans, Gapa, Kazil Gayas, no French, Kwaikwanga Kukula, Wea Umfa, Satan Abenoku Kut, as a band of an ins, but we were waiting at Pilis, Eon or Mele, our two Tiko and a Pesbago Onke, Titanda, Uban Pumele and Gogas and Pilin. Now, Gobinja, born away and Kosiesu, is Antas Alban to be well on your home.
They're symbolizing their
own children.
They're praying in their own way.
Then they
are praying in their own way. Now, Lord, this challenge
is a challenge. He has no
right to be here. Jesus Christ
is the Pella Guayo Mula, I come, I Pella Guarine, Lamo is a Calvar, Sias Yalbanga, Kazlaka Konango, Baoba is a Konga Kula, Songa is a four.
And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. And
these are both Satan as she is Australia, a Kamelga Jesus Christ, a Pume Guabandu, Benzo Bakunuleg.
Everybody that accepts your healing upon the face of the written word. Make your testimony by standing to your feet.
Yenza ubungqina bakho ngokuma ngenyawo zakho uthi ngoku ndiyamkela impiliso yam egameni kaYesu Kristu phakama ume ngenyawo.
Praise be to God.
Makabonge uThixo nantso ke. Khangela ngapha isikhwala nayo yonke into ziyaphakama.
Praise be to God. That's it. Just believe. He's here. How wonderful.
Makabonge uThixo nantso ke. Kholwa kuphela ulapha kumangalisa kakhulu. Phakathi esihlweleni ngaphandle kweli cala lingasezincingweni ungabona nje ndicinga ukuba wonke umntu olapha ekwazini kwam okanye uninzi lwabo lumi ngenyawo ngeli xesha.
Oh,
lixesha elimnandi kanjani ubukho benkosi.
That's what, where the presence of the Lord.
Yiloo nto apho bukho khona ubukho benkosi kukho inkululeko ukho ukukhululeka umoya kaThixo uyakhulula ngoku ngenxa yokuba isiphilisile siyakholwa koko usisindisile siyakholwa koko. Abo wafuna ukubhaptizwa iqula selilungile. Naxesha nina nangayiphi na iyure ufuna ukuzangayo kuya kubakho umntu okhoyo uya kukhathalela. Ngoku ke ndicinga ukuba phambi kokuba sivale sifanele ukuba sicule icula elidala lenkonzo. Ndiyamthanda ndiyamthanda ngokuba ndithanda kuqala. Phakamisa izandla zakho ziphakamisele kuThixo ulicule ngentliziyo yakho yonke. Sifuna ukuba sihlangane nawe ngecala leyethoba kusasa kwakwesi sakhiwo sinye size kuphulaphula ingongoma yomtshato noqhawulo mtshato. Kulungile masilicule kunye ngoku. Yam Tanda. Make us cool as well as cool and go pies and pies and says Ningwe and Tulani Nani.
Because he first loved
me. Go by and Tanda Kukala. Wate ngusindi solam ekalvarim tin. Yenze kaphi loo nto ekalvarim tin. Ngoku salculayo kwakhona ndifuna kwa ubambe isandla kumntu okufutshane uthi uThixo akusikelele mami. Wanditanda watengu sindi solwam. Oh, animtandi. Akumangalisi. Ngaba indawo yakho yokuzimela. Ulili wakho umhlaba wokudinga. Umthunzi ngexa lokhwithelo. Indawo yokuphela kwayo yokhuseleko endiyaziyo. Ngoke lukhangela kuwe ukholo lwam. Vana eCalvary msindiso ngcwele. Ngoku ndive ndithandaza susa ityala lam ususela namhlamba ndibe ngowakho masiphambise izandla zethu njengokuba silicula. Lukhangela kuwe fana yeCalvary sindiso ngcwele ngo.
Hear me while I pray.
ndi tandaza susa ye chala la ususe la namhla manje bengo wako masithobe inhloko zethu ngoku silingqumshela njalo
life's dark maze I tread and grief around me spread. Be thou my guide. Mid dark
Nisakandu tata lwentlalo enzima ngikokele susa ubumnyama olaza sendimke owendlela ngokunizithobisileyo iintloko zenu umlungiselelo wethu othandekayo umzalwana omen nevel uza kusindulula isihlwele.